a ministry y'ebyobulamu ewadde obuyambi obw'ebyuma eby'enkizo ebikozesebwamu by'obujjanjabi eri eddwaliro erya Kisoro n'ekigendererwa eky'okunyikiza obuweereza obulungi obw'ebyobulamu wamu n'okutumbula enkola ennungi y'abalwadde abayi ennyo ddala mu ddwaliro lino wamu n'abalala abalyetoolodde. Ebyuma bino kuliko ebyuma mukaaga ebya oxygen concentrators, ekyuma ekya patient monitor, obuuma bubiri obukebera omuliro oba temperature guns, a spray pump, a cylinder spanners awamu n'ebirala. Akola ng'omukulu akulira ebyobulamu mu district y'ekisoro Dr. Bosco Muhangi asiimye ministry y'ebyobulamu olw'okusosowaza eddwaliro ly'ekisoro wadde nga waliwo ebyetaago bingi ddala ebyetaagibwa eri ebyobulamu mu ggwanga lyonna. Ono yakkaatiriza nti eddwaliro lino terijjanjaba balwadde bokka okuva mu Uganda wabula ne ku mawanga ag'okumuliraano ng'eggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of Congo.